Remember where you're coming from. Something music crumbles, don't see old.
Chile One, Boy Cash J Mode.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka filati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwenye. So chabi. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nijifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sodi. Dimwe ni nini nane cha Niwe chabe ule Umushe sumani chile That's not my problem Yonikani ya kosa ni fakemu Dimwe ni nini Niziwa ndala mazanga siza mbili Musa nkontolo Lakini kukole walisiye nikole Seke sana, senina kukondepo Unambo ni tinki sana Kati ni kusamba mukazi nkala jini Pepa wambo sama na vovala Walibe bango posita Wambo ziona Pepa zaka vikati zaka ona So chabe, so chabe Kachani moba Piwa na msina singoli osoba Sininga kuna meni boza Kani ya chikondi kulina ni maloza
Nisiye ni so chape Sinike ya ninga ono wakame Nineke ni amake Musa ni meke Beta fulitu minko So chabe Nani kunipasa zina na bingo Yei siningabe So chabe Ndiye mweni lili so chabe
Na film bani fuaka na tre Wafuanka pwe batishaka na ke Ale moneka shana lende la pe Wafuna nika visie batishaka leke Dasuna nikondepo soche Nyimbo zanga usa streame soche Bati uzafunika ukose Cause nikachosa izaendo lila konse When God says yes Kulibianga chite reverse It might take me 5 years Cause patience is the key to success Ukama ndine chakora nishinaiwe Kama ndine hule nishinaiwe Gandine kawala la sinichilaiwe Ndiye mweni nini sinichitilaiwe
Sumani seke sana yeah. Senina kukonde Unambo ni tinki sana Nkani ya malavu mukazi nkaraji Pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa Bambo ziona pepa zaka fikati zaka una So chabi
So che
So chabe, so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so chabe.
Remember where you come from. Something music crumbles, don't see old.
So chabe ndiye mweni.
For the 4G music.